how we say.
Nifanya niwe hoyo kute, no we ni kalia so fine. Ata no we ni gawia mate, na jisiraha. Natamani yole we ulicho fine. Body body chende mini zikweta. I just wanna hold you, make you fine, so
ama waini vinyo uje baby tulewe ote. Tunafanana hey. Baby, tu cheze ote, tunaendana hey.
Yeah, wengi wali dani umeniloga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda minapona. Wengi wali dani umeniloga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda minapona. Weboza minapona. Napona, napona, kikona. Niweza kwa napona, napona, napona. Napona, napona, kikona.
Make you mine, mine.